Mateyo 9.
Yesu adalowa mchombo na uloka mnyanja kukafika kumzinda wakwawo. Kumene kwa anthu ena adabwera kwa iye ndi munthu wa ziwalo zakufa ali chigonere pa machira. Poona chikhulupiriro chawo, Yesu adauza munthu wa ziwalo zakufayo kuti,
"Limba mtima mwana wanga, machimo ako akhululukidwa."
Apo aphunzitsi ena amalamulo adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti,
"Munthu ameneyu akuchita chipongwe Mulungu."
Kuma Yesu adadziwa zimene iwo ankaganiza, moti adawafunsa kuti,
"Bwanji mukuganiza zoyipa mu mtima mwanu? Chapafupi koposa nchiti, kunena kuti machimo akakhululukidwa, kapena kunena kuti dzuka yamba kuyenda. Koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu ali nazo mphamvu pansi pano zokhululukira machimo, onani."
Pamenepo adawuza wofa ziwalo uja kuti,
"Iwe dzuka, tenga machira ako uzipita kumudzi."
Munthu uja adatsukadi napita kwawo. Anthu onse aja ataona zimenezi adachita mantha, ndipo adatamanda Mulungu amene adapatsa anthu mphamvu zotere. Yesu atachoka pamenepo adaona munthu wina dzina lake Mateyo ali pantchito mnyumba ya msonkho. Adamuuza kuti,
"Iwe unditsate."
Iye adanyamuka nkumamutsatadi. Tsono pamene Yesu ankadya mnyumba, kudabwera anthu ambiri okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa kudzadya nawo ndi Yesuyo ndi ophunzira ake. Pamene Afarisi adaona zimenezi, adamfunsa ophunzira a Yesu kuti,
"Bwanji aphunzitsi anu akudya pamodzi ndi okhometsa msonkho ndiponso ndi anthu ochimwa?"
Yesu atamva zimenezo adawayankha kuti,
"Anthu amene ali bwino saso wasing'anga ayi, koma amene akudwala. Kamvetsetseni tanthauzo la mawu a Mulungu aja kuti, ndimafuna chifundo osati nsembe ayi. Ineru sindidabwere kudzayira na anthu olungama, koma anthu ochimwa."
Pambuyo pake ophunzira Yohane Mʼbatizi adabwera kwa Yesu namufunsa kuti,
"Kodi bwanji ife ndi Afarisi timasalaza kudya kawiri kawiri, pamene ophunzira anu sasala nkomwe?"
Yesu adati,
"Kana anzaka mkwati angathe kumasalaza kudya pamene mkati ali nawo pomwepo, chosatheka. Koma idzafika nthawi pamene adzawachotsera mkwatiyo, pamenepo ndiye azidzasalaza kudya. Munthu satenga chigamba cha nsalu yatsopano nkuchisokerera pa chovala chakale. Chigamba chotere chimakoka nkunyotsolako chovalacho. Ndiye kung'ambika kwake kumakhala kwakukulu koposa kale. Ndiponso munthu satira vinyo watsopano marumba achikopa akale. Chifukwa akatero marumbawo amaphulika, vinyoyo natayika, marumbawo nkutha ntchito. Koma vinyo watsopano amamuthira marumba atsopanonso. Apo zonse ziwiri zimasungika bwino."
Pamene Yesu ankakamba zimenezi, munthu wina wamkulu adadzamugwadira nati,
"Mwana wanga wamkazi wamwalira tsopano apa. Chonde, bwerani mudzamusanjike manja kuti akhale ndi moyo."
Pamenepo Yesu adanyamuka namtsatira pamodzi ndi ophunzira ake. Tsono panali mayi wina amene adakhala wokuvutika ndi matenda ansambo pa zaka 10. Iyeyo adafika chakumbuyo kwa Yesu namkhudza mphonje ya chovala chake. Mumtima mwake ankaganiza kuti,
"Ndikangokhudza ngakhale chovala chake chokhacho ndichira."
Pamenepo Yesu adachewuka naona mayiyo ndipo adati,
"Limbani mtima mayi, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani."
Nthawi yomweyo mayi uja adachiladi. Pamene Yesu adafika ku nyumba kwa mkulu uja, adaona anthu oyimba zitoliro ndiponso anthu ambiri obuma. Tsono iye adawawuza kuti,
"Tatulukani, mtsikanayu tusana mwalire ayi, ali mtulo chabe."
Pamenepo anthuwo adayamba kumseka monyodola. Koma onsewo atatulutsidwa, Yesu adalowa nagwira mtsikanayo pa dzanja. Iye nkuuka. Mbiri imeneyi idawanda mdera lonselo. Pamene Yesu ankachoka kumeneko, anthu awiri akhungu adamtsatira. Ankafuula kuti,
"Inu mwana wa Davide, mutichitire chifundo."
Yesu atalowa mnyumba, akhungu aja adadzampeza. Iye nkuwafusa kuti,
"Kodi mukukhulupirira kuti ndingathe kuchita zimenezi?"
Iwo adati,
"Inde Ambuye."
Apo Yesu adakhudza maso aona ati,
"Zikuchitikireni monga momwe makhulupiriramo."
Pamenepo maso awo adapenyuka. Tsono Yesu adawalamula mwamphamvu kuti,
"Wina aliyense asadzidziwe zimenezi."
Koma iwo adachoka pamenepo nkumakawanditsa mbiri yake kudera lonselo. Pamene iwowo ankatuluka mnyumbamo, anthu ena adabwera kwa Yesu ndi munthu wosatha kulankhula, chifukwa chogwidwa ndi mzimu woyipa. Yesu atatulutsa mzimu woyipawo, munthu uja adayamba kulankhula. Apo anthu onse adazizwa nati,
"Kale lonse Aisraeli sadazione zotere."
Koma Afarisi adati,
"Ameneyu amatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu zomupatsa mfumu ya mizimu yoyipa ija."
Yesu adayendera mizinda ndi midzi yonse. Adanka naphunzitsa mnyumba zawo za mapemphero, nkumalalikira uthenga wabwino onena za ufumu wakumwamba. Ndiponso ankachiritsa nthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Pamene adaona makamu a anthu, adawamvera chifundo chifukwa iwo anali olema ndi ovutika ngati nkhosa zopanda mʼbusa. Tsono adawuza ophunzira ake kuti,
"Zinthu nzochulukadi achepa ndi antchito. Chifukwa chake mupemphe mwini zinthu kuti atume antchito okatula zinthu zakezo."